gusange ku kontinenti ki iyeri nyeruse byayoleta ki oyo yashike nyoba kuletele ku ki ndete soda oba munanasi emujo nalabusita efunyono abeteze mwetegule kubanga kafulumulavuze yanunga nenoga mazima nze yanunga namala era kati sagala kulaba namulala nebwe muleta babalala nakunono omwana wembalala iyee awomesalafu yenatamibwa nalimu ebyange byona byona nebwe muleta balabe namwendwa nakowanda basula bwerinakyaka ona lulungi empakazi obulungi waziwangula mazima era isaluti yomami mu byalaavu mpangudde empakazi obulungi waziwangula mazima era isaluti yomami mu byalaavu mpangudde nze bulijjo yonogwemba ne mbagamba laba ndi musoga njogeza luganda njamulope wajabazinga kasita nankola bire bya bahati bureka nalulungi nkusuubiza okwagala ne bw'oliba omukadde omukwano gwo gwonna ze gumeketa okukira emmerenge laba otunula butunuzi n'empwenga onkubisa kelele laba zina bwentambula ontagaza sijjudde laavu nyerere ona lulungi empakazi obulungi waziwangula mazima era isaluti yomami mu byalaavu ompangudde empakazi obulungi waziwangula mazima era isaluti yomami mu byalaavu ompangudde bwe kiba kitibwa nkwakya gyenulo kozi yuma besi tyoli supeshulo kirizo ntwale fuuka omuko kuba mu byalaavu sinakunsulo iye alikukwatako ni mukube engolo amazima nditamana okukirengo ewaffe tuli balwanyi bawoliya tetulinga bali abalala baferiya ewaffe kamuli kitayunja nze gyezalibwa mu famire ya pawulo mulwanyi ona lulungi empakazi obulungi waziwangula mazima era isaluti yomami mu byalaavu ompangudde empakazi obulungi waziwangula mazima era isaluti yomami mu byalaavu